Exclusive from Zambian Music Side.
Mahazard baby yo.
Yeah, Mahazard baby yo. Come from the Kandalam.
Hello baby.
Hello.
Bushe umbera veni kamba uko mwati.
I can't get you, the network is breaking.
Bushe umani kanisa po uko kwa mene ui.
I miss you very much.
Nawa nikudara, nikudara. Pa mene una Chicago uno. Hello nikudara. Bamene ina chita romance. Bafoni tima kamba bati netwe kima breaking.
Kima breaking.
Olo vula iniloke baby pakankuone.
Pakankuone.
Olo dala iponche ni zamenda ni pove. Zamene nifuna koni physical attention. So kamena njenga ni pwela kukuona. Matayla na pumpa paka nifike. Girl is okay. Patane nitova kanjinga paka nifike. Nina target. Nili patane na njinga nipwela kukuona. Patane patane. Nili patane munjila nipwela kukuona. Patane patane. Self is okay. Matayla na pumpa paka nifike. Girl is okay. Patane nitova kanjinga paka nifike.
Nipapaisiko, nafaka pagi parikeria. Nifuno kukuona, ni mamvela malaria. Tane ye nilipo ni opera uko area. My love for uniform kukukonga Nigeria. I can't wait kukuotinga my baby. Nakumbatila body pillow yanga ya papet. Nifuna makissing, nifuna malafin. Kuchila kukuna my am staffing. Yeah, nalema na chikondisha pafoni. Sometimes that you wake, ima chitava mabloni. Pepa za peti funongena mudip dioli. Ya kati nga palasti, ya sira story. Jiwe mungedi palaifi banakateka. That's why ni kuitana ti mama Rabeka. Kasi na kuone ni mangala heartbroken. Visaka sile furu inki muli pope.
Nilipatane na njenga ni pwela kukuona.
Nipwela kuona.
Nilipatane munjila ni pwela kukuona.
Baby it's okay. Matayla na pumpa paka nifike. Girl it's okay. Patane nitova kanjinga paka nifike. Nina target.
Nilipatane na njenga ni pwela kukuona.
Patane patane.
Nilipatane munjila ni pwela kukuona.
Patane patane.
Baby it's okay. Matayla na pumpa paka nifike. Girl it's okay. Patane nitova kanjinga paka nifike. Nina target.
Apa nilipafupi no fika. Unipokele.
Chikondisha pafoni. Sometimes that you wake, ima chitava mabloni. Pepa za peti funongena mudip dioli. Ya kati nga palasti, ya sira story.
Nilipatane na njenga nipwela kukuona.
Nipwela kukuona.
Nilipatane munjila nipwela kukuona.
Baby it's okay. Matayla na pumpa paka nifike. Girl it's okay. Patane nitova kanjinga paka nifike. Nina target.
Nilipatane na njenga nipwela kukuona.
Patane patane.
Nilipatane munjila nipwela kukuona.
Patane patane.
Baby it's okay. Matayla na pumpa paka nifike. Girl it's okay. Patane nitova kanjinga paka nifike. Nina target.
This one for my baby.
Mahazard baby oh.
Come from the Kandalam.
Hey, I wrote this ball.
I gotcha. Silver on deck.
ZambianMusicSite.com